This is the Mahikeng FM podcast.
Re buisana jalo le Dr. Tumiliwo ke ene yo leng gore laboraro mongwe le mongwe re tle re buisane jalo le ene ka all things pertaining tsa boitekanelo. Yes, Doc Madume, how are you?
You know I missed you last week.
Last week I was a journalist, guys.
You had hospitality, but I still miss that feminine touching.
You go tell her to meet her. You're more like being.
So kilikile go dira research haka kilikile go batlana le information ke na letse di marwanyana. Ga ke tsore lona letla tsanyana
fo. Tshepa go le baretsi batla re thusa.
Batla re thusa le bone.
Ya tlhile gona le ya ke simola hela ka ya go bofa bandage. Around the child's abdomen, baby Nyana's abdomen. Ibile ga ke tsie gore why go tsonga 5 randa. Ke tsie why go tshasiwa molora ibile na kongena ga go tsona go tshasiwa molora because once kujana e wa ke ra advise gore go tshasiwe surgical spirit. Ga go kujana hetsa go that area is still a little bit exposed Nyana. So how tsasadilo you can introduce infection for ibile tsena mo malenga ngwana ba na le di complications. So we advise gore ska ba tsasa sepe except the surgical spirit gore go tswalege. Ya go baya bandage. Gaitse re ba rata go bewa ha ngwana na le what they call an umbilical hernia. Ke re ka re khujona ga isi tswale ge sentle so enetse go tswala kontle especially bona ga ngwana a lela. Mala a le ga produce be nna ka re go tswala kontle yana yana. So be go bewa bandage. From ke gore baby nyana e hema ka di abdominal muscles. Rona ke re ha re hema ke di chest muscles se di mpa. Mo go bona ga isi go develop sentle so go dira ba dirisa di abdominal muscles le ha baja. So can you imagine tla ke ra bo mama ke ke ga botsentse figa belt bo ya lenyala lenyalong go lenyalo buta o ya bo hile figa belt u tla le ga ya ngwa tikitlela so ngwana ga a khone go ga comfortable o tla bolela gore ngwana wa lla thata bile ka re o na le colleague mo ibile ga o bona ha ka re o na le relief ela ga ntsha moa or ga khantsa mantle so I always advise kopaliska baya yone bandage o fika belt because ngona ke motena ko nga kana le those GIT problems ukhlela hey ngona e ka ra go nna busi go nyana wa nngwe nngwe nyana wa itse wa lela ka re ngona wa tlhatsa and all those things so fika belt must just fall
le fa go tsa se ba ka nyana ke re mo go ntle be go tehe wa diega go ka diga khujwana motlogele fela
problem ke gore ga o khurumetse that area khujwana e a go ha gomella. So problem gore how food o khurumeditse go fo ga go kry phefonyane e gore go tle go melle ka bonako nyana. I always tell them o bula fo o sasa the surgical spirit as often as you can and then how about fa lere o lebela go tla senyana la o ba vest mo go dumela o ska khurumela o ska ba sepe mo because then it's going to take long because it's once you melle gore kgone go wa
engwe ke ye doc ga ngwana a tshwere ke kgodisa ke a tle ke bone go ngathiwa ba pitsana nyana ebe wa mo mo patleng ya ngwana gote a kre wena o le mogolo wena o le mogolo o tshwere ke kgodisa ba te o nwe metsi ore
okay, so what causes the hiccups is that you've got that muscle in between the diaphragm, right? It separates your thoracic from your abdominal cavities.
Mm-hmm.
So it's a big muscle, and it's also responsible for breathing. It's one of the muscles that is important for breathing. So maybe has something to touch the diaphragm, or something to irritate the phrenic nerve is supplying the diaphragm. Spasms.
Mm.
Those spasms believe clarissa as the hiccups. So I always tell mama how wanna I cut it tata because I got na this thing for how wanna baby and ha minonet and amumlumu for our churikital. It takes 3 hours for mala angwana gastric emptying idra halomo baby and so how much is second 12? Chances are wako trabuli empty kaboma 3, then bohona empty happy kaboma 6 ya loyal. It's over haji like a 12 la womutlala to happy kabo mutlala to happy kabo.
Hella lila hella wamutube.
So problem mala atla la ngono na le body gastric reflux ona le di refluxing and then abana le mala gage the stomach e likima yana and it's right underneath the diaphragm e be touch the diaphragm high touch the diaphragm be gona le irritation yeah ngwana abana le di hiccups mama ba re yo tla ka tshwe be ha o ka nte all you need to do just make sure o feeda ngwana ga go sentle do not overfeed that's one of the reasons in gore e ka khosa gore the diaphragm e nne le di disperse so ha di tsho gore ha go beile
I saw how you distract because one thing I've realized, Kahika, how focus at Tata Mohoyo Nenkari last long. Yeah, maybe how mobile, but
how focus at Tata Mohoyo? How focus at Tata Mohoyo Matatin? Totally, it looks
like
then the other one, ki.
Yes.
E le gore gantsi ba go blalala gore ba shebile phogwana ngwana ona le rotle rena le wa ngwana ene ona le an anterior fontanelle. Ha o bona your bones are not yet together and they're not yet solid. So gona le the sutures meaning o gona go bona nyana ka re gona le diphatlanyana like a line ya diphatlanyana so along the skull. And then gona le a the big soft, round the one part e mo pele nyana mo. There's actually 6 of them but obviously se dinse ga o di bona re ga o di utle. But that's to allow gore ha bo go bo santse ne bo gola ke re o santse le bebe nyana ha bo ntse bo gola. Gona le that room ya go gola but then eventually so the anterior fontanelle is usually the last one to close. It's a little bit longer. And high bulegile thata who say okay maybe there is raised intracranial pressure maybe one on a what they call a hydrocephalus for whatever reasons.
The so, terminology.
Oish,
my
oish,
god.
Oish, oish. So now ha e bulegile ha mongwana ngo munyane ha e bulegile bile e baljanyana yana gora gore pressure go di munyana kere mine gore maybe the child is having some kind of obstruction maybe gona le meningitis gona le infection something you know so that's what it could mean ha e wait ile go tlase it means gore pressure e go tlase nyana mine most of the time dira galalo ha ngwana le dehydrated na go ngotla nontse bona ntse pulsate ya and obviously you're not supposed to be touching unto ubatana lon but to protect the area so gantsi ha mama bona go tlolatlolanyana fa le ora bona ka re e ka re etletsenyana gore e dumbetsenyana a ba re kisa go go mang mang gore ngwana be e phugwana a be wa phugwana a ba fiwa something go tsasa fa ka nti the problem is simply hela gore no ngwana ona le dehydration or ngwana ona le an infection or meningitis always just an innocent hela go balja because ha ba lla gape ya balja ha bona le fever nyana go balja problem ke yana ha u se go ha go diriwa intervention yana be go maybe go tliwa ka legare go segwanyana be go tshasa so you okay and then be nna nna matsapanyana again ke re ha re nya zi ditumelo tsa batho ba bang but it's just we need to be careful ka some of the things that are done gore o no botsa gore okay ha ke dirana ke tshasana go diregalana what's supposed to happen afterwards and ha e le gore go diriwa yalo be ke bona gore conditioner ya ngwana ga e nne monate ore ngwana either o ka re o lapilenyana o borokonyana ore wa fita or di-temperature di a ko godimo e re ke maybe ke go bona gape ke tlhatlhobue le ko tleliniking gore maybe ka tswa e le something else besides go beya fogane
ke metsotso e kana super le bile jalo ko renya borobedi ra ithuta motso re ra
ithuta yeah
bua ka tsone lo ena gongwa ka tsone gore o moretsi motla se ga metsotso e setseng e mebedi nyana e o ka re romella go go ha o itse rata gongwe rata e o tlabeng o e dirisa le ga ise mo ngwaneng e ka tswelela gore ke le mo bagolong jalo rata eo ei gona le kana ko ngwe itlhelelo gore re heletsa re gote nnete ke bua ebile ke ira sekai ka ya meno o tlabe opelwa ke meno rona ga o simolola opelwa ke meno re a bua ele motse gore wa ba ithoe le kgomotlo ke nke opelwa ke meno wa ba itse bagolo banyana ba ntlwe
mongwe o teng ga
o bore gongwe a ka tswa a tshelwaeng go na dirata tse ka nako ngwe ga meno a pain
gatsi ba tsaya yone pain killer yo ba ishuga ba e crush and then ba e tshela directly fa lena
gore e ya poere
and ke buile ka re ga o dire yalo because the nerve might be exposed and then o bo tshela se o se tshelang kanti bile you doing more damage than good mo teng
a re utlwe moreetsi ka fa maikeng dumela
hello
hi
ha ngwana a ntse a ingapangapa mo nka kgona le something mo teng
Okay.
It can be a number of things. It can be for maybe nko ya gagwe ya babelwa maybe na le what they call chronic rhinitis and then maybe gona le ana le go sneeze gape ana le nko e blockang ana le all sorts of things. So chronic rhinitis or rhinitis ebile gore gona le irritation in the nose maybe na go mama tla gore re ebile wa blocka especially ha gona boisego especially yanya so ha go le yalo you must take to a doctor gore ba check gore ba kgone go itse gore ana ke ngwana le gore ta tlhoka drops or a ngwana na le infection ya mo ya monko fa tlhantse be le gone gore gona le that irritation mo monko
all right a rutle vuyane
madume Mr. Nick a mo khole motsobilwane a ke na le lona mo thulaganyong ya lona ke simola le lona ibile ka go tshwaisa le lona ke le jela fela ka headset le motseleng ka mereko mo industrial site di bua le mavuivui
okay mavuivui
oh la itata se mavuivui vuya vuya
ha mo ga kitse gore go na le rata ya go medisa ka gore ke itse gore le gengwana medisa go tle go ne le tseleletsele o itse ke eng ba re tsentse dikgoro tsotlhe go na le dibitsi tseo tsa gore
ya go medisa go na le ditantanyane ke di tsengwane tse go teng they facilitate go medisa ba go dumela gore di dira gore o medise ka bona ko nyana because khantsi ba parents ba nna consent ga se tsa ma 4 or 5 or 6 months ba itse ba bone se penyana ngwana ka re ga ise a reke so be ba re ba speed up the process ka go no go tsenya di tantanyane tse gore go tle go diragale ka bona ko nyana but the belief is that di tantanyane were supposed to make it less painful so that's why need back in the days that was the tradition because ha sa rona hela batho ba ba ntse ba idirisang gona le ba bang le bona ba dumela gore it just makes the process gona le some kind of energy tsedi healing tsedi thusang fo gore go tswele ka bona konyana engwe gape ke e ke ratang go bua kana ke ya go fa ngwana metsi a sugar ga ngwana a le constipated
leka yone e khodisa ke tle ke bone
ba mo irela metsi nyana a
khantsi ke ba tona nyana ba direla le ba ba nyane ke tlhole ke bona ba fiwa metsi a motami ba tshetse sugar nyana so I think the logic there is that ha motho ana le constipation you usually give the relievers or you give the stool softeners so the relievers ke tsene gore maybe ka di dirisa gore o ne le relief at that time ka bo di enema type of thing and then the did manage long term get that the stool softener se di dira gore mantle ga go gatla a nne soft so what happens is those things di bereka ka go increase ke nale sugar content e go di monyana so what happens in your body ha go nale e hano mo yana ke tsana mo di science I'm going to try and be as so these are what they call osmosis meaning something is not in concentration e go di me di electrolytes or ya sugar e go ga metsi from other cavities onto its own cavity so metsi ana le sugar usually ana le gatekeng value e go di mo go gaisa the other cavities, like the body cavity. Mm, so how on so just not ling or taking electrolytes go dimunyana or sugar go dimunyan. It did a horror meat out from the other two, and then I did a horror the stool in a little bit softer. So Gitala hor logic kiki on it of her how to mediana links at the meat of a mediana link sugar. And I let that it did that osmosis, it did a horror fluid, it drew from the body into the stools and then behind a little bit softer. But it's dangerous for Drialo because how far one, how can you measure or how much carbohydrates you're giving? So that that's also a risk that will create other health problems.
No, doc, re lebogile re itsetse go le go ntse re tla utlwa mo bekeng e tlang gore king se re tla beng re se se ka se ka ke re doc.
Yebo, le tlhole sentle.
Le wena o tlhole sentle.
O tlhole sentle le wena.
Ke lapile so ke a lifing so ke a go ikutsa bekeng yana.
O a lifing. The very same doctor le wena re mpeng mereko ga ke batle go dula fela. Ke yo gape.
Ke gore go yalo. Mmele one nako ngwe a tle wa re ga o re o ngaka mmele
ware ke felafa ke felafa.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Saloago.